Tequila on the beat.
Tequila on the beat.
Breathe, don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared? Na wewe ndio neutralizer. Breathe, don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared? Na wewe ndio neutralizer. Nashikisha vipo light na magoma nikijifanya muinocent. Oh, mother was the case. Kinyongi kilinyongwa juzi pendi kuacha evidence. A first mistake ni kutemba taksin. Especially kani ya vigiji naangaika my friend. Nimekatikiwa na matawi. Why do I have to face this tragedy? Zozoi zozeze. Ni adisi hapa mastata. Na unipitishi yo kashata. Weka mabati kwa silver plata. Tukitupa basana karata. Kasi ludo ni pool ka Lion King. Hakuna matata. Si uni round na kigushung peng. Achani toe moshi bekse karimezieng. Yoga ukuni sheng. Ama ni shembe teng. Mr. Mui barata rata na rama baseng. Gwe they don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared? Na wewe ndio neutralizer. Ooh, they don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared? Na wewe ndio neutralizer. Ooh, inanilibukia, inanibambieria. Nikimedi na mamix za roots and culture. Meza nikichafua na mapisna na mataska. Itisha upewe ntalipia kenye unataka. Unataka gam ama unataka njugu. Unataka pombe ama unataka supu. Lazima nitowe form. Juwewe ni ndugu sini watoto wa Mungu. This the chosen generation. Watoto special reincarnation. Jabalization, colonization, federalization. Watoto special reincarnation. Jabalization, colonization, federalization, 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 kasta kipara rararara. Kwa nini una lalalalalala? Kijana bongo lalalalalala. Wachanga kujifanya falalala. Gwede don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared? Na wewe ndio neutralizer. Gwede don't touch me there. Si unaona zimeshika, si unajionea. Can't you see I'm scared? Na wewe ndio neutralizer. Gwede wabambe, gwede walipukie. Never die.
DJ Kilo Beats.
Unajionea.